papa, oh. It's really that serious, let me tell you, mama, oh. Ila tubale kalite, totale, itakuwa nawe kwa sababu. Kuna wakuba mwenge mtanite, guandarite. Wapo nyanze kane,
wapo nyango, oh.
Wali wanga banto meza,
sisi wankasa.
Wapo nyanze kane,
wapo nyango, oh.
Wali wanga banto meza,
sisi wankasa.
What's that?
Kuna wakuba